Radio Pulpit, 657 AM.
Ke le dimedisha ka moka ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. I greet you all children of God in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Le ke lengwe la machachi le morena a re diretse go lona gore re thabe re hlalale ka re ga lona go senata ba go re ikwetsa ka re ga siemo se se jwang go senata ba go re ka ba re kwile go ba re boneng go sena le taba gore ba o re ba ratang ba ka ba ba satsoge botse go ba ba fitile le faseng la ka keno ka taba ya lego a meoya ya bona e thobalele ka khutso ba gesho modimo wa rena wa tshepagala ke modimo wa go phela ke modimo wa go loka ke modimo tata wesho wa magodimo ke yena wa go tseba tsere sa ditsebe ke yena wa go bona tsere sa dibone e bile wa di dumelela ka re ga maphelo a rena ka bakala ora re tshepile ka re ga tsona lebitso la morena le bokwe. Let us go together as we are reading from the book of 2nd Chronicles chapter 20 verse 17. That is 2nd Chronicles chapter 20 verse 17, and it reads as follows: You will not have to fight this battle. Just take your position and wait. You will see the Lord giving you victory. Let me repeat it. You will not have to fight this battle. Just take up your position and wait. You will see the Lord giving you victory. Father God, we thank you for your word. Help us with your word this morning, O God. Encourage us with your word. Minister to us with your word. Above all else, Father, we pray that you rebuke us with your word. We ask all this in Jesus' name. Amen. Ba re sho le ke lona le ntshula morena cha tshinla le khono ke ona mahebetswa ke modimo ka sebele le ntshula morena le tswella pele go bolela le nna le wena le ntshula morena le le go kotse re ikokotletse go ka lona ba re sho le ntshule le na le matla le ntshule ke bophelo le ntshule ke sebetsa re a fenya ka lona re a fola ka lona re a kokotlela ka lona re a gomotsega ka lona e bile ka lona le ntshile re gona le go rapela le biso la morena le bokwe. Hallelujah, hallelujah. Biale ere ke le botse bebele ya ka e bolela mantshore ntwa ye a sia lena ale a swanela go lwa ale a swanela go ithalosa ale a swanela go dia selo ere salena take up your position and a little morena le biso la morena le bokwe. Wa bona rena batho re rata go dira dilo tse di sa re nyakeng re ta go lwa dintwa tse re sa di sa re hloke bya le tshila le hono le ntshila la morena le re re seke ra kitwela re seke ra lwa ntwa ye a se ya rena ntwa ye ke ya morena rena ri e megabotse re bone modimo a re lwela le biso la morena le bokwe ere bibele ya sepedire a selena le tla go tlhabana go fa a selena le tlogolwa fa ntwa ye a se ya lena. Mind your own business. Stop doing what is not yours. Stop doing what you're not supposed to do. We lord in twacho sa ditsebe we lord in twache seng tshagago gona le modimo molwedi gona le tata wesho wa magodimo wa gore lwala dintwa ka moka modimo wa go tseba tsere sa ditsebe modimo wa go bona tsere sa dibone modimo wa go tseba dibetsa ka moka wa go tseba marumo ka moka le ka tsela ya tshelelela yena o setse a tseba e bile o ye mekoma na madu laba pile gore fenyetsa dintweng ka moka le bitso la morena le bokwe bebele bolala mantshore le batamele le yeme. Take your position and be ready. Take your position and stand firm. Asia re batamela le tshedi bitsalelwe batamelang le bethema swika batamelang le khabe gore emang gabotse le boneng he modimo a tlo lelwela le bitso la morena le bokwe ntumelele ke bolala mantshore dilo ding are di bone ka bakala re phela re le sepetepete dilo tseding are di bone ka bakala re phela re ya hutima le fatse are bone le matla mutima ka re ga bophelo ba rena are bone le mutimo are lwala dintwa ere phenyo ke ya rena mare ntwa ke ya mutimo. We are victorious because of this God. We will conquer because of this God. Are mukweng are mutheletse ke rata taba ya gore batamelang le yeme le sekela kitwela le bone he morena le lwela batamelang le yeme le sekela kithabanela le bone he mutimo a le thusa batamelang le yeme le mone mutimo a le phagamisa batamelang le yeme le bone mutimo a itsholeletsa kara ga maphelo a lena ntwa ye a sia lena le sekela tlhabana fao le batamelang le yeme le sekela lwa lena sa lena e beng go batamela le yeme le tsebe go mmona mutimo a le lwela nko le batamele le tlhalele movie le bone tataweso wa magotimo a le lwela le mmone motlhakodise a le thusa le bone mutimo a le phagamisa le mmone mutimo a le fodisa le bone mutimo a le fitlhelela le bone mutimo a le dira kagoloka hele le kwa gole le katlala semone nko le batamele le yeme batamelang le ntshe matlho dinameng le tsebe go tlhalela batamelang le bone mabothaga modimo batamelang le bone phodiso ya modimo batamelang le bone lerato la modimo batamelang le ikwele khutso ya modimo lebitso la morena lebokwe na amenele sa le gona na lebitso la morena lebokwe ga se lena le tla go tlhabana fa lena batamelang le yeme ke rata taba ya gore ntwa ye a sea lena tlogelang go dira dilo tse di sa lenyakeng tlogela go lwa dintwa tse se go tsa lena lena sa lena nko le batamele le yeme take your position le gone go bona mutimo a le lwela le gone go bona mutimo a le thusa le bone mutimo a itsholeletsa ka re ga maphelo a lena e reng ke le botse gona le dilo tse dingwe di nyaka re batamela go anegelwa ke go tingwa batamela ngwaneso o mmone mutimo o tsebe go opela bja le ka mo opedi o mongwe o re ke mmone ebile ke a mo tseba ke bone a ntwela ke mmone a nthusa ke bone a mphodisa ke bone a kgoboketsa lapa laka ke mmone a nkapesa ka matla maswa ke mmone mutimo a mpha mantswa a thapelo ke bone mutimo a nkapesa ka moya wa go gotlelela e reng ke le botse dilo tse dintšhi re di gona ka baka la gore modimo a le gona ka botlhale ba rena re ka se di kgone ka maatla rena re ka se di fitlhelele ebile tse dintša tsona wa tseba re ba le tsona ka baka la modimo a se ka baka la tseletsela a se ka baka la oleola ke ka baka la gore modimo wa re hlabanela ke ka baka la gore modimo wa re matlafatsa ke ka baka la gore modimo wa re thusa modimo wa re emisa bagešo modimo o re apesa botom le ka di gaugelo re ka bolela bjale ka Dafita re re ke modimo wa rena o re mmotilego ka re ga diemo ka moka a re motshepe modimo wa tshepagala ka re ga mabaka ka moka a re moletele bothata ba rena batho ke gore re palelwa ke go letela modimo re gona go letela batho ba re tshwarisa maswika re letela batho ba re tshwarisa dikotana mara re palelwa ke go letela monga mabaka re palelwa ke go yeme motala wa mabaka re palelwa ke go yemela kgosi ya kagiso re palelwa ke go yemela kgosi ya letago re a palelwa bagešo bjale lentšhe la morena le re re yeme re batamele re yeme re tsebe go bona letsogo la modimo re batamele re yeme re tsebe go bona pholoso ya morena re batamele re yeme re tsebe go mmona modimo a itsweleletsa ka re ga maphelo a rena a re batameleng bagešo re sekera negelo a re batamele re bone mutimo re ikwele bogona bagage re ikwele bofuthu bagage re mokwe mutimo a re gokara a re bontsha phenyo bagesho re fentse ka bakala kriste cheso re fentse bagesho ka bakala molwedi he o ka bona dintwa tsea go lwetse go tsona wa tseba o tlo yo moleboga o sa gale le mari ka gano ka bakala gore ke mutimo wa go tshepagala ke mutimo wa go phela ke mutimo wa gore rata ke mutimo wa gore shetsa ke mutimo wa gore thusa ka re ga diemo ka moka ere ke go botse ke mutimo wa bona o ka sepela le lefase ka moka wa go sana le yena o ka se mone o ka sepela le lefase ka moka wa gore tshwarela dibire ka se mone re ka sepela le lefase ka moka wa gore fodisa malwetse ka moka re ka se mone re ka sepela le lefase ka moka wa gore lwala dintwa ka moka re ka se mone e kwa nke le botse gore ntwa ye a sea lena lena le sekela hlabana lena le sekela ipusulusetsa le sekela lwa lena sa lena a ibeng go batamela le yeme gore le bone he mutimo a le pholosha le bone mutimo he a le lwela le bone mutimo a le wa tseba a le hlabanela ka re ga di emo ka moka mutimo a khutsho a re se go fatse na amenele sa le gona e reng ke le botse le tshatsing la le gono e sa le molwedi he o nyaka go mmona o yo rola tshe ka moka wa di rolela go yena he o sana le matla go kitwela o yo yemela kwa thekwa go tlhalela he o sana le botlhale ba go kitwela o yo yemela kwa thekwa mutimo a go lebelela wa tseba dia go patamisha dia go trapa dia go latafase a go tlhaletse mare o fitla mo reng ntwa ye a seaka mutimo ntwele wa tshelela mutimo a ithetisha ka re ga seemo sa gago e wa tshelela mutimo a go lwela biale ka mutimo he o saki kwa maka ile wena bo johnsona ba machachia ere ke go botse o sa tlo trapiwa mare le ntshela mutimo chachi la le gono le re re la tleletse ka moka go yena wa tseba re sekera kitwela rena ri yo yema wa tseba re batamele ri yeme re batamele re hlalele re batamele re tsebe go itemogela bogolo ba mutimo re tsebe go itemogela le rato la mutimo re tsebe go itemogela bo futu ba mutimo re tsebe go mmona biale ka molwedi re mmone biale ka mophulushi re mmone biale ka ngaka re mmone biale ka wa go refa go ya ka ditlhoko tsa rena e reng ke le botse bagešo tse ka moka tse re ditlhoka di gwetšagala go mutimo free of charge tse ka moka tse re ditlhologetse di gwetšagala go yena nko re mo batamele ka kholofelo nko re mo batamele ka tumelo nko re mo gopele re be re motheletse tse a re botsa go tsona he le ntshela ga le re o seke wa kitwela wena nko le setse yena o mmone a go lwela he le ntshela ga le re o seke wa kiphetolela le setse mutimo o moletele o mmone a tshelelela ka re ga seemo sa gago bothata ba rena batho re rata go kitirela dilo bothata ba rena batho re tshepa matlanyana rena a go se lekantshe le selo mare re nke le botse tshatsing la le Bebele ya kae bulala manchore mutimo sa le gona wa gore lwela o sa le gona mutimo wa gore thusha o sa le gona mutimo wa gore matlafatsa a ke gathale gore le bane le seemo se se kaka a ke nya ke o tseba gore o sepela ka re ga eng yena o sa le gona motlhakodishi o sa le gona ramatla ka moka o sa le gona mothula le gona mo phafogela leng tshula gage o sa le gona le tshatsing la le gono le bitso la morena le bokwe batamela wena o eme nko le batameleng le eme le sekela diaselo wena o yo batamela wa tlhalela wa tseba o yo batamela o itukishitse wa yo batamela wa yema wa bona mutimo a itsweleletsa wa bona mutimo a ithetisha wa bona mutimo a dira tshe a tumileng ka tsona wa yo bona mutimo wa tseba go lwela dintwa tshe ka moka a ke nyaka o tseba gore ke tsa mohutama bebele a ka re ke mutimo makgona tso ke a gona sa go mogakantsha a gona sa go mopalela wena nko batamela hle o moyemele o mmona go lwela batamela o le se go ithalosa le sa go lwa dintwa tshe sentsha gago le sa go bulela kudu batamela fela o bone mutimo a itsweleletsa ka re ga seemo sa gago nko batamela ngwanesho taletso shitsa tshila le gono gore wena sa gago a ebe go batamela o tsebe go mmona mutimo a go thusa batamela ela o mone mutimo a go ntsha ka re ga seemo batamela o mone mutimo a go lwela dintwa tshe ka moka le bitso la morena le bokwe ba ge shole ke lona le ntshe la morena cha tshina le gono wana go le tsebeng ke ya go hle semo ya o se botsang diphutego mantsoa thapelo sia nkore re morena Jesu tsena ka re ga pelo ya ka o be morena le mophulusi wa ka nte balele dibitsa ka ka moka o fodise mmeli wa ka ngwala le bitso la ka bukeng ya bophelo o nkgaogele ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Pastor Bridget Hawkins Hospital Ministry in Polokwane. My number is 083-335-0469. 083-335-0469. God richly bless you. Amen.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
If you need prayer, please send your request to prayer at radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
At Radio Pulpit, we love the interaction we have with our listeners on all the social media platforms. It is also our way of giving everyone a voice that can be heard all over the world. Unfortunately, we have been experiencing huge difficulties with WhatsApp for a while now, and we are now forced to find a viable alternative. That alternative is called Telegram. Telegram is an app that works exactly the same as WhatsApp, and it uses the same telephone number as well. All you need to do to be able to chat with your favorite presenter is to download the Telegram app onto your phone and send your message or voice note the same way you always did. We will then be able to receive and answer your message faster, and the privacy on this app is much better too. So, whether you have an iPhone or an Android, the app pic is a white paper plane in a blue circle. Please download the Telegram app right away and make life easier for everyone.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.